Abasebumnyama nabakhanyisa isibani. Tshela no uthando ngaphufuna isimange. Ufuna ukwenza namtshela.